za safari zangu akashindwa uvumilivu. Mapenzi yakageuka kama moto wa mkaa. Kisa safari zangu akashindwa uvumilivu. Kisa safari zangu akashindwa uvumilivu. Mapenzi yakageuka kama moto wa mkaa. Kisa safari zangu akashindwa uvumilivu. Mapenzi yakageuka kama moto wa mkaa. Niliviona nikitaka kulia kwa jinsi jinsi alivyomchombezea. Denda kampa eti mama. Hapo hapo na mimi kadua. Nilitamani nikitaka kulia kwa jinsi jinsi alivyomchombezea. Denda kampa eti mama. Hapo hapo na mimi kadua. Why you do something like this, baby? Why do something like this, baby? Why? Nimeenda mbali kutafuta tu mihela ili mimi nawe tu ishi bila ukabwela. Mapenzi bila hela uliona hayafai. Nilipiga masafa ili wewe uriziki. Watoto wetu waishi furu makeke. Nilipiga masafa ili wewe uriziki. Na watoto wetu waishi furu shangwe. Sasa ona, ona, unanipita nyuma, nyuma. Sio vema, sio vema. Nawe sunaviona. Sasa ona, ona, unanipita nyuma, nyuma. Sio vema, sio vema. Nawe sunaviona. Why you doing something like this, baby? Why you doing something like this, baby? Why?